Yeah, the true boys in the building. Baba Jenny, Nippon and Mama Jen, Summer.
Hivi we ufikiri, fikiri, kuwa nawe siwezi. Kweli siwezi, kukupa moyo. Eti tuwe wawili, wawili, hizo shea siwezi. Kwenye mapenzi, tanyumiza moyo. Kwanza unanyo naje, pisi kali ya kwenda. Tena na jina mimi, na kuifadhi na vimba, na vimba. Tena we na mashemeji, akili kisoda, kisoda. Niwe na wewa nini, unifikishi kigoma. Baba Jenny bye bye. Bye bye. Baba Jenny bye bye. Bye bye. Baba Jenny bye bye. Bye bye. Baba Jenny bye bye.
Mama Jenny relax. Listen to me baby. Come on.
Oh baby. Haimanishi sitamwona mwingine la nakupendaga wewe. Nakupendaga wewe. Oh baby. Nipo tayari ate mambo mingine limradi tulie nawe. Nitulie nawe.
Yeah. Mama Jenny.
Pindi na kutoa kwenu Mama Jenny, kwanza ulikuwa mushamba,
mushamba.
Leo naniona miso size yako, kisa umejua kudanga. Kama ni star, mi mwenyewe ni star. Pigo pigo za kuvimba ni ushamba. Kwanza shepu huna, sura huna. Napendwa na pisikali ndo mana tizo. Sio mashemeji, akili zako kisoda. Baka kwa mafundi gereji, unagawa uroda.
Baba Jenny bye bye.
Mama Jenny bye bye.
Bye bye. Baba Jenny bye bye.
Mama Jenny bye bye.
Bye bye.
Yeah.
Mama Jenny bye bye.
Where Mama Jenny bye bye.
Jenny Rivas, the two boys in the building, Summer.